Everybody now, now. Sure.
Sana, ana nini shaka mana, usini
makali.
Ramazan, I kill her in the Lord. If I say, kill her in the ninafanikiwa usiku wa tacha anani nishapwa mana useni sumbuwe bana Yesu mkono Jehova anafanya mana give him glory.